L'objectif de cette marche.
Ko woni fanande ɗon majjere faami kolla metti amen hono kabaru maccuɗa ko wori les raisons kayi o ɗum foti duuɓi nayyi ñalawma hannden o baale ɗen gondi e wadde imma daraji fa pewte ɗiɗo tiɗallaji bondireji les raisons kayi o kabaru maccuɗa ko ko haɗa le sariya leydi Mali no ɗum wori ñalawma hannden o alsilama ko yarranaki ɗum kañe fina tawa meɗen ɗuɗum yartali hen ka ila hitande 2016 fa yetti ñalawma hannde ɗum wondi heɓude sembe e les raisons kayi o wakkati fur yimɓe le gomɓe le gelle ɗe tippitirte caggal dow wiideɓe ɓe maccuɓe wakkatiji ɓe tetete nokkule ɗoɓe ndemata wakkatiji du le gelle mabɓe ɗe jaati ɓe dibbata yogaɓe an to so caliki piyete fa keddo e piiɗe ɗe iɗum waɗa yeeso yimɓele ɓe fur laamu wani yiya no ɗum wondi e waɗirde no les raisons kayi o wala fu immadaraji ko wondi e wadde oɗon jiiya yimɓele piyete fa keddo ley hen wala fu ko sariya gollata fewde e gabɓe ɗiɗo bonandaji min yimɓele ujunaji ujunaji gondi e wadde ɗiɗo plentiji famin gaɗa ɗum fewde halfaɓe mbiyoɓe kañum en ji maccuɓe ɓe les raisons kayi o kañum e laamu jeema e laamu bafula be fa jottiɗa le laamu kiita le ko warta ko yeru ɗiɗo majireji min garan wadde le cercle ngaji gonɗi le laamu kayi o fur fa yettoyo le laamu ñoro kañi e jeema no maccuɗa ko wori le hen ñalawma hannden o dabare muɗum iɗum yaafi sariyaji tan kani ɓamede le leydi Mali ndi tawa neɗɗo fu golluɗo oɗo golle naɓe yesso sariya sariya ñanga ɗum min gaɗino imma daraji kewɗi laamu wana andini ko wodi ñalawma hannde no kaɓe daraki darde mabɓe oɗo laamu keso komin jeeli wattu joni o ɓe ɓama sariyawol le leydi ndi kaɗowol maccuɗako no adunaru ndu wonde e yarde yesso ñalawma hannden o en jottiki fa ɗarnu noga e goho haala maccuɗa ka haala muɗum hana haalede kasen fufota ɓeɗo ɓaleɓe gonnoɓe margal tubakuɓe so kañe mbiyata ñalawma hannde o gaɗa yimɓele maccuɓe deɓe mbiya le fina tawa ɗum woni ɗum wona gonga miɗe mila ñalawma hannde o nuygal sariya leydi Mali ngal jaati hani huncante ɗum hoore.